نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم tagma nasodum program yathu mene tumakhatu kambilana nkhani zosiyana siyana ndipo nthawi ino ndiloleni kuti ndikambe nanu nkhani yokhuza ndi masabato byalawanu mongo kumbutsana tukumbutsanatu ndi kudziwitsana umoyo wa olimezeka Zubeir radhiyallahu anhu ndipo lero tikhale tikuyang'ana nkhani yokhuzana ndi mkulu ameneyi sahaba ameneyi Zubeir radhiyallahu anhu zokhuza ndi kupeleka mayina a masahaba radhiyallahu anhu kwa ana ake so kwapasa ana ake mayina a masahaba radhiyallahu anhu ni tiye tikhaleni limodzi kuti tithe kuzindikira kuti kodi chinachitika ndi chani kodi nafeso tikuphunzirapo chani ndi chani chimene tikufunika kuti mpakana pazifikapoti mpakana pali kufunika kwanji pali phindu lanji lowapatsa anathu mayina a masahaba radhiyallahu anhum olmezeka Zubeir radhiyallahu anhu tsunalaka adasaninapo nnandithu Talha ibn Ubaidillah radhiyallahu anhu amasunga mayina anbiya alaihim salam kwa anake soizoti sahaba uya amene anali Talha ibn Ubaidillah yet ana ake ankakonda kuwapasa mayina a aneneli alaihim salam ndiye zimene zidanchitisa iye Zubeir radhiyallahu anhu kuti nayenso akhale ndi malingaliro kuti malingaliro ake anali otani maganizo ake anali otani iyeyi akupitiliza ulongosolauni kuti iyeyi Talha radhiyallahu anhu ngakhale ankapatsa ana ake mayina aneneli alaihi salam komanotu sipasapezeka mneneli wina amene sipasabwera amene adzabwere pambuyo pa mtumiki sallallahu alaihi wasallam zizoti kuchoka kwa mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam padziko lapansi ndi kutha kwa uneneli kutha kwa utumiki ndipo sipasabweranso mtumiki wina aliyense ndipo wina aliyense amene angabwera pamenepo ndiumachita claim ndiumanena kuti iyeye ndi mtumiki wa Allah amene ndiye kuti akunama munthu ameneyi ndiye kuti ndiwabodza yet Zubeir radhiyallahu anhu adazayankhulanina kuti ndimasungira ana anga mayina a mashahidi so shahidi lilani shahidi ndi munthu amene wafera ku nkhondo imene amalimbana ndi adani Allah subhanahu wataala ndiye iyeyi akuti khumbo lake ndiloti apeleke mayina kwa ana ake koma mayina ake akhale amasahaba okhawo amene adafera pa nkhondo amene adafera ku jihadi amene adaphedwa pomenyana nkhani pomenyana ndi adani mchiyolinga chofuna kuteteza dini Allah subhanahu wataala dini ya Chisilamu ndiye ichichichi iyeyi Zubeir radhiyallahu anhu ankapanga zimenezi ndi cholinga chani ndi cholinga choti ana ake wanso azadalitsidwe ndi mphatso imeneyi yophedwa mu njira ya Allah subhanahu wataala anali ndi ngopo anali ndi chiyembekezo choti ngati angapeleke dzina la sahaba wina wake amene wafera pa nkhondo inshaallah mchifuniro cha Allah subhanahu wataala yeti mwana amene ife choti watengase dzina la munthu amene adafera pa nkhondo neyeso Allah subhanahu wataala adampasaso mphatso yoti mpakana akamwalile mkondo kotero Zubeir radhiyallahu anhu adamutcha mwana wake Abdullah dzina la Abdullah bin Jahshi so anatenga mwana wake wamuna nampasa dzina nandi ndi Abdullah koma dzina limeneli mwana wake anandana anali Abdullah ibn Abdullah bin Jahshi yeti yeyi tu adaphedwa pa nkhondo ya Uhud tupeza kuti yeye anamwalira ali shahidi then mwana wina tupeza kuti adamutcha mwana wina dzina ake Mundhir ndipo Mundhir anendani Mundhir anali sahabaso ameneso nayeso adaphedwa pa nkhondo ija imene imatchedwa kuti birru mauna imene ndimene adaphedwera Mundhir ibn al-Amr radhiyallahu anhu so nayeso mwauyu Zubeir radhiyallahu anhu alitenga dzina limene ndikumpasaso mwana wake ye mwana wina anamutcha dzina lake kuti ndi Urwa kuchokera ku dzina la Urwa ibn al-Mas'ud radhiyallahu anhu yemwe adaphedwa ndi anthu ake atawayitanira ku Chisilamu so anamwalira saifa shahidi anamutchaso mwana wina kuti ndi Hamza kuchokera pa dzina la amalume anthu sallallahu alaihi wasallam amene amatchedwa kuti Hamza ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhu yemwe adaphedwa pa nkhondo ya Uhud anamutchaso mwana wina kuti ndi Jafar Jafariso analiso nani anali kaze ni watu mingi watu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kushogela kwa Abu Talib tuziwa nena uti Abu Talib anali amanima antumi sallallahu alayhi wa sallam amina anali akulu awo abambu antumi sallallahu alayhi wa sallam Abu Talib anali akulu abambu antumi watu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndiye mwabu Talib munatuluga ndani munatuluga mwana mmoja anali amene Jafar radhiallahu anhu yeye na Yesu anapedwaso pankonde imene imachedwa ti muta then njoka amenebo anamuchesu mwana wake wina uti dzina yake Musabe ndipo Musabe linali dzina la suhaba amena mchedwa Musabe ibn Umair radhiyallahu anhu alisa ninkani yake yosangala saso kwambiri kwambiri wallahi ndisembe yanji imene Musabe radhiyallahu anhu hada apeleka zida zimuzira jitira ngule pakana tuisala sama mpangili dua ya padila dila Allah subhanahu wa ta'ala daise na feso kuti tikali nawo murenke mene tikali nawo mustaji mene inshallah yeti mtu amine Musa ibn Umair radhiyallahu anhu adapedwa na Yesu adapedwa aso kwa nkondo imweja nkondo ya Uhud mwana wina amina na mchazina aso anali Ubaida ibn Harith tuzidi anamucha zina mwana wake kuti ndi Ubaida radhiyallahu anhu ndiye panali sahaba wina amene zina kuti nali Ubaida ibn Harith radhiyallahu anhu ndipo yeye adapedwa pa nkhondo ya Badiri mongo kumutsana Zubair radhiyallahu anhu adapeleka anake adapeleka maina ama sahaba radhiyallahu anhu umada fila kunkondo umanka malila kunkondo atapedwa ndi adani ndi amaopatsa anake tisaiwale nato anaye ndi hope anaye ndi kumbo loti naonso anake wa akuza uzabadilila munjira ya Allah subhanahu wa ta'ala mujihadi mkondo yolimana ndi adani ajisilamu mwana wina amina da mucha sozina ndi mwana amina ali Khalidi radhiyallahu amina ali Khalidi ndipo Khalidi anali linali dzina la Khalidi ibn Said radhiyallahu anhu ndiye yeye anapedwa pa nkhondo ije ya marji safar kabinauti ajnadin ndipo mwana wina da mucha kuti Amr kushokela kwa Amr ibn Sa'id ibn al-As radhiyallahu anhuma yemwe adapedwa sipa nkondo ya Rumuk ndetipeza kuti maina usiwa anapeleka kwapatsa anake pambuyo kuti ashai yake maina wa adali atapedwa nkondo zose anasiana za dini nkondo za Islam tupemba Allah subhanahu wa ta'ala kuna feso alipasa ntima umeneo opeleka maina kwa anatu maina amene maina anto amini ada menyela mkondo Islam maina anto amini ada limbikira ada bileka sembe yao pankani yoku sandi dini mimpa Allah subhanahu wa ta'ala wa ta'ala kulu ngilezi wa fuga zatu Allah subhanahu wa ta'ala basi ana minali omvela malamu Allah subhanahu wa ta'ala omvela sumakulu wao